Judgment day, judgment day. Tsikuli maliko zeke laba, da windi yomwe yolapa. Judgment day, judgment day. Tsikuli maliko zeke laba, da windi yomwe yolapa. Kuza kwa ndima Yesu ye kandikuwa labas. Olunga mandi mwaza pite ku paradise. Kwa wachi mwaziza colors into zamanyas. Yes, it's so that time you realize. Nde, tita kala pa mozi. Azaita na mozi mozi. Ali Yesu kuita ni dozi na lake. Zita mpulu mwaza ndizi nchito zake on. Judgment day. Judgment day. Sikuli maliko zeke laba. Da windi yomwe yolapa. Judgment day. Judgment day. Sikule maliko zeke laba. Da windi yomwe yolapa. Chifumbo luso chiti uza adzansanga. Okulu pilila ndi amene adzansanga. Kozekani mai, kozekani bambo. Sikula mai, wasata wona zilango. Azabwela, welenga chifumbo luso. Akufuna, tisiye mpulu pulu so. Nyama tasungwana, kala okozeka. Pome zipata zaku mamba zusatika. Day, judgment day. Sikuli maliko zeke laba. Da windi yomwe yolapa. Judgment day. Judgment day. Sikule maliko zeke laba. Da windi yomwe yolapa. Uza kwa ndima Yesu ye kandikuwa labas. Olunga mandi mwaza pite ku paradise. Kwa wachi mwaziza colors into zamanyas. Yes, it's so that time you realize. Nde, tita kala pa mozi. Azaita na mozi mozi. Ali Yesu kuita ni dozi na lake. Zita mpulu mwaza ndizi nchito zake on. Judgment day. Judgment day. Sikuli maliko zeke laba. Da windi yomwe yolapa. Judgment day. Judgment day. Sikule maliko zeke laba. Da windi yomwe yolapa.
Judgment day.
Sikule maliko zeke laba.
Da
windi yomwe yolapa.
Judgment day.
Ice K on the board.